Ngibingelela abalingi namukela esiqephini sethu sesithathu sengede yangoMeyi okungunhlaba olunyaka u-2024. Ikhasi lesihlanu sihloko sithi izinhlobo zomoba ezintsha kubalimi bekwaLenkume Co-op. Ibhalwe nguBongiwe Chongqo, umeluleki wabalimi bomoba. Ifundeka kanje. Kusukela ngonyaka u-2018, abalimi abalima ngokuncane eMzimkhulu kwaMadlala e-Oakfarm ngaphansi komphila ndawonye iKoelankume babetshale uhlobo lomoba u-N39 okunguhlobo oludala olwaludedwele ngonyaka u-2002. NgoZibandlela wango-2018, kuhlelo lwamasimu ayizibonelo olwalwenziwe isikhungo sezocwaningo ngomoba iNingizimu Afrika okuwu-SASRI kanye nomnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya okuwu-DART, kwatshalwa insimu eyisibonelo engamaheka angu-3.6. Uhlobo lomoba u-N53 ladedelwa ku-SASRI ngonyaka u-2015. Kusukela lapho abalimi basendaweni nabakhelene nomphakathi waseFairview sebekwazile ukuthi nabo bazitholele le mbewu bakhuphule ubungako bendawo etshalwe umoba isuka kumaheka angu-19.23 ngo-2019, kanti manje le ndawo etshalwe umoba isibalelwe kumaheka angu-58.58. Yonke indawo entsha ethuthukisiwe ibithola imbewu kwinsimu yesibonelo. Izilinganiso zazikhomba amathani abalelwa ku-606.35 ngeheka ngonyaka u-2019. Kwindawo etshaliwe, izilinganiso zomoba zikhomba amathani abalelwa ku-2801 kulo nyaka esikuwona. Insimu yesibonelo yaba nale mithelela kubalimi. Insimu yayisetshenziswa njengesikolo sabalimi basendaweni. Yonke imisebenzi yokunakekela umoba yayenziwa kulandelwa izincomo zakwa-SASRI nokunakekela umoba. Abalimi bethulelwa uhlobo izinhlobo zomoba ezintsha okungu-N58 futhi bakwazi ukuzibonela indlela okhula ngayo, bathola nolwazi oluthe xaxa ngokuthi lukhiqize kanjani emasimini futhi kumele luphathwe kanjani ukuze lukhiqize isivuno esiphezulu. Lolu hlobo lomoba lakwazi ukukhiqiza amathani angu-33, okwenza abalimi bale ndawo bakwazi ukuthenga imbewu enhle futhi egunyaziwe ngamanani aphansi eduze kunciphe izindleko zokuyithutha. Ukutshalwa kwalamasimu eyisibonelo kwaba nemiphumela emihle njengoba abalimi bazitshalela indawo engamaheka angu-3.6 ngosizo kanye nezeluleko zabeluleki bakwa-DART nabakwa-SASRI. Kwalandelwa yonke inqubomgomo yokukhulisa umoba kusukela ekuhlonzeni umhlabathi kuze kufike isikhathi sokuhlahla. Konke kwakwenziwa ngesikhathi kwakuhlelo suku lwabalimi ukuqikelela ukuthi bathola ulwazi namakhono okwenza izinto ngendlela. Indlela abalimi abamukela futhi banakekela ngayo insimu yenza abeluleki nososayensi bakwa-SASRI banqume ukutshala insimu yokuhlola izinhlobo zomoba ezahlukahlukene ukuze kwazeke ukuthi lezi nhlobo zomoba zikhiqiza kanjani uma zitshalwe kule ndawo. Futhi lolu lwazi lusazosiza abalimi baqonde kabanzi ngezinhlobo zomoba. Baphinde babe nesasasa lokutshala izinhlobo zomoba ezintsha sebebonile indlela ezikhula ngayo. Insimu yokuhlola izinhlobo zomoba entsha yatshalwa ngonyaka ophelile ku-2023 ngoNhlolanja. Kwatshalwa izinhlobo eziwu-12 ezihlolwayo zizohlahlwa ekupheleni kwesizini. Imiphumela izosiza ekuqokelelweni kolwazi ozosetshenziswa abalimi, abeluleki kanye nososayensi. Uma abalimi endaweni bekhombisa ukuthakasela izinsiza abalethelwa zona, kuyagqugquzela ukuthi bakhunjulwe nangelinye ilanga uma kukhona okuzobasiza kufinyelele kubona. Umlimi angakhohlwa ukusithola isiqephu esilandelayo esikhuluma ngomeluleki omusha wase-North Coast. Ngiyabonga.